Moma ye nyina ho kakra na yensi ye ntrase. Awurade Yesu, ye bo modin ewo ye ahobrase ekwan so. Na ya kire wo se, ye nam nyum tuo yi so, se ye jidi. Na ye bo mpa ye Awurade. Se afei obekoso abubu enkwa pa no no amayen. Wo jidi ye hia ebe mayen afiri wasem mu. Efiri se ye bisa no wo Yesu din mu. Amen. Montenasi. Minim pa se se esese yen se meka se asemo a edo supi ene amen se onyankopon enhira efata obuo emra atiefuo yi so matenase anopai ena matie osum no yie pa menije adanse ahodo no ho akwan ahodo a obiara ede kire ne die mu.
And to hear the newcomers,
na ye tie abefo fo no onyaberma baptist ni no a obepa a chew se na odwene sa emfomso ketoa no ho enti me maniso enipa no enokure mu obi a otumi ye nipa pa anase owura ni onyamfo pa se ohunu se waye emfomso a wampa mi chew ankasa na enye mi na opa mi chew na eyo onyankopon enti me mani sosa hwe onyankopon enhira ye nua bema no ene ni nua bema osempakani no me sa baptist munim na me ye baptist ni mia na me ye missionary baptist asafoba se me ba edipa ni ntemo a menim sene ya munya atinka minya atinka kro no abi a bibi ahye no ma na me minim me kai mi sun ehuno a edi kan a me hunu pentecost ni na e wo dowegia michigan me pamocho me ko dowegia wo empataye na me fi dowegia e bi wura indiana na enti mi hunu edin bebre yesu e wo eshepi ho ene enoma na mitie won som sadan na eda edi so no wo frɛ me ba apa no so sɛ menka ensem kakra bi na me ye na me wobi sa me asɔre a me wo mu na me ka kyerɛ won sɛ na me ye baptist ni na saa anajo no onya obɛrima pani tuntum bi a na obɛka asɛm no na obɛwo ni mfie aduɔwɔtwe mu na oba apa no so opani no anka odi nanim ama no apie na owo asofo ntade enguso tenten ni bi a ne kon no ye agu na enwi fuku fita ebi ewo ni nchemu na mi susu se sa amerima ewo hei ene nyame mu nimdifo pi ni pakese se ne awode esum yi be ma obi a ote sa eye opani no esese ote akonwa bi su baabi a watena se na wo ka asem afa de Yesu eye ewa asasi so ha na nanso ofa oyi na semtire no megiri se efri Job eti enson yimu aduo no ase minimpa se eno ne tresem no a ehifa enana wo ebra meto wiase fapem ebra de tienson mabo moto jom na onyankopon emma ede anigie etiam na okasafa de ekoso ewo soro ebra na worokasafa de ekoso ewo asase so na baabi okasa wie beye sima enumachi no ono ewurade honhom ekan no na ohuri ekoso eba afom na okani 19 bom me na ekwan bebre wo ho na ebe se efa e na ewo apa no so na onantepa ho okase munni kwan kese esoro ha se mede beka asem no eye na madi beye mfinhia duo no sabre no misusu se eno beye sa amasa oberema pani no a edien e na ebeye ama me wahu ye jinane atutu bibia yie edi ama ye nua merima afoforo no na ye ma ona kwa ba eba ye ayonkofa no mu mahu megidi se waka se osofo obi ti ha megine se tie no se me ye Irish ni no me nkrofo e ye Catholic na enti na kakra eka ho Baptist eni afoforo pi wadene betumi ayo basa kakra encheri me se ne nso se enuanom no bi ebia ankasa amfa ho nenso mesusu se mebo moden atenetene ebra onu abara masakarian okasa fo papa no enya anigye ewa ha akire no na ohunu se Awurade maye no aben no ono okasa kasa foforo echireye na yewo asikirefo a wo ma enkyrasie no eno na tresem na kase se asikire ni bia ni ho a ene ma wonye kum emom se okasa okasa foforo mu na afi wo kyrasie de a na abeye nkomhye enti basabasa kakra eba won banu entem ebrebi afi na enye basabasa kra ahwe efise na wo mu ba kun e ma entrasie e na ofofro no nso e hye nkom wuhu enti eno misisu se mema enianom no atrasie se wante ase efise wo mu ba kun e ma de e papa mushe no nso ebra emu bia edi ya na na ofofro no ahye ma se ono a na onyankopon honhom e hye nkom e fa ba kun mu entrasie no ena ofofro no ema enkyrasie enti na emu ada ho se wo yenye etode bia huna madwene ne de ti se ye ni aberema osombo no a opa achew anopai no eya basabasa kakra edima onipa onti ase emom wana wowo mu no de akofo adadafo no a wowo oku oku a yewo mu no de aden yeti ase de yenum eye enti misusu se meka biribi afa ho se na ni nyina eya.
Now, no, this is no place to say this.
Afi me menimse eha enye baabi a woka ye nanso ayese obi a eka biribi kakra nti me munim sani pano eka se obarima pani tuntum no ka se munni baabi kese e de mame a meka asem no munni ebre dodo e de mame se meka asem no
rather long winded
emom bretintin obarima bi eka da bi ɔka sɛ ɔsɔfo bi ɛbae wayɛ ɔhwɛfoɔ ɛwɔ asafo no mu mfirinhyia duro no na bere biara ɔka asɛm no sima aduasa pɛpɛɛpɛ kwasiada biara ɛwɔ n'asafo mu na ɔka sɛ kwasiada anɔpa bi deɛ ɔka asɛm no dɔnhwere mmiɛnsa enti asomfoɔ bɛgya no ɛfrɛ no na ɔka sɛ ɔhwɛfoɔ yɛni sɔw paa ɔka sɛ yɛnim bere biara sɛ wogyina ma twerɛ kronkron no ɛne n'asɛdeɛ na ɔka sɛ afei na wotene tene yɛn sɛdeɛ yɛbɛyɛ korɔgyen na yɛn ho ate wɔ onyankopɔn anim na yɛni sɔw paa na yɛgyidi sɛ woyɛ onyankopɔn akoa na yɛni sɔw saa anɔpa yi nkransɛm no nanso wɔka sɛ adeɛ baako bi wɔ hɔ a yɛpɛ sɛ yɛbisa wo ɛfa ho wɔka sɛ yɛde ɛberɛ ɛto wo ho sɛ asomfoɔ bɛgya no wɔka sɛ kwasiada anɔpa biara wodi sima aduasa pɛpɛɛpɛ na ɛnɛ wodi dɔnhwere mmiɛnsa ɔka sɛ afei kae yɛni sɔ emu biara ho na ne nyinaa yɛ ɛma ɔpani no ɛnya atenka papa munim ɔka sɛ ɛyɛ anuanom mɛka sɛnea ɛteɛ akyerɛ mu ɔka sɛ anɔpa biara sɛ mekɔ wɔfrɛ mekɔ asɛnka ɛpono no ho a ɔka sɛ mefa saa nkwagyefoɔ nketewa no baako to m'anum ɔka sɛ na mefe ho na ɔka sɛ sɛ nkwagyefoɔ no sa a ɔka sɛ ɛfa sima aduasa na ɔka sɛ afei na magyae asɛnka no ɔka sɛ munim anɔpa misusu sɛ maboro ɛmerɛ ne so meyi puei na mewɔ pɔtwendi hyɛ m'anum memfa biribiara ɛnhyɛmu enti yɛwɔ anidasoɔ sɛ yɛnya pɔtwem ɛwɔ yɛn kotokuo mu mmom yɛyɛ mewɔ anidasoɔ sɛ ɛno ɛnyɛgye sɛ animtiabuo ɛwɔ ha nanso me munim onyankopɔn mpo ɛpɛ aseresɛm munim enti ɛyɛ yɛn anigye paa sɛ yɛwɔ ha na yɛnya ayɔnkofa ɛberɛ te sei ɛne akwanya kɛseɛ yi ɛde ɛbubu nkwa paano no prɛko bio ɛwɔ me a me kwan sima so menim sɛ anyamesom mu animdefoɔ sɛdeɛ saa barima a ɔfiri england no kasa wɔ ha anadwo a ɛtwaa mu no me mempɛ sɛ medi nnipa saa so mede megyinabea nson adesua no nanso mewɔ anidasoɔ sɛ onyankopɔn bɛkyerɛ deɛ ɛwɔ makoma mu ase ama mo wohu sɛ me nsɛm ɛnyɛ papa a madwene deɛ mewɔ gyidie sɛ ɛyɛ afe moma yenkenkan wo kresem no mu mu bebre pese mudi akire na no pay mekenkan ebretia wa bi afri Yeremia enwoma no mu odifo no etia etosu mienu na afe mi fri ase ewo enyimu baako na afe Awurade asem ba menchen se ko na ko pai egu Jerusalem asum se sade Awurade asie ni Mikael, wo maba abremu adoye, ene wayifro abremu edono. Mechiri ya udiye ewo esreso, ene asasia unu ya so adieno so. Israel, eye kronkron ma erade, na eye ni noba yemu ediane kain, wona udiye nina edifo, adibone beba wonso, erade asem niye. Muntie erade asem o Jacob fie, ene Israel fie, emusye nina. Sadie Awurade sie ni bone ben na mo agyanom ehunu no me ho ayenti ofri me ho ekọ akirikiri na wokodi awuhudi achi na wadane dane ehunu yi na wankase Awurade wo hen ye oyi yen efri Mizraim asase so na oma ye fa ese so enchechre ene amena asase so pese ye ene esunka bi asase so asase a obi emfa so na onipa bi ente so no na me de mo me ba etro asase so se munni eso aba ene eso nipa nenso mo ba ye no mo be gu masase ehun fi na mo de majapade eye echiwade na asofo no a misa se ehe ene Awurade wo na emrakrafo no anhome na ahwefo no so afom me na adifo no ena mba so ehye nkom na wodi nwoma ehu eni mfaso echi enti mene mo edaso eham Awurade asem ni na mene mo mma emma ebeham na muntwam enko kiprofo ensupo so enko hwe na monsoma enko keda enko pepi mu yie amon hwese ade a etise aba hopen ana o man bi asachira na nyame a wonye enyame. But my people have so edi nani mu onyam asesa de ehu eni mfaso moma ye enya momanwa o osoro ewo ye ho na ahujire ene nkete nkete enkuta mu Awurade asem ni
my people have committed two evils
na boni mienu ena meman aye waja me a meye enkwa sutire no na wo kobori emura a pai pai a into me enyina ensio Awurade emfa ni nhyira emu na sam akenkan yi so na mepese se mefa asemtire efri eno mu se emura apaipai bra na ye kenkan tresem yi anope na tresem nyina efri enkanyan mu na ye ba Awurade fie ebeji atene atene ene ntiasie na eto da bia yehunu se ono bibi kitwa bi ewo ekwan no mu te se sa osani berimen e breaka kra abesini koi na okasa kire yen na okase enuoma binom se ebia ewo oman foforo bi mu wo bema bi anase ana se bibi ewo sa adwene no ho na esese yenya bibi edisi ano sa ewo asrafo enchiseye mu eye adekro no akoso ewo asafo mu ba bia onipa bi eka asam nyamisam anase oye osempakani ewo abontene se ohunu atuatia bi ani biribia efrase a ekoso ewo na hyase ana se de atie bia no eye saa onipa no se oyo nyankopon akoa ana obesi saa ade no ano afri enipa no adwene mu se wo betwe won ho afri ho na ye mpese saa ebesi na ede ye akosa biae eti saa afei Yeremia abreso no ni nkomhye na ebeye mfinhyia aduesia efri bra Isaia ewuye na woni odifo kese beye mfinhyia aduesia na Habakkuk ene adifo enkuma no bi ewo ho nanso na Isaia ene odifo kese a odi akyire na enipa no sabre enya obi a obefre won aba na wa mane enso na oyo nyankopon krofo e na wamane akosa atibia yi mu se se de yehu won mu yi se de Yeremia ebe hye enkom egu won so yi na Yeremia nso ɔhyɛ nkɔm ansa na wɔretu akɔ na ɔne wɔn nso na etu kɔɔɛ na afei sɛ teɛ no Daniel ɛbaa Yeremia akyi na Daniel ɛkaa sɛ ɔnam Twerɛsɛm no so ɛnya nteaseɛ sɛ wɔbɛwɔ hɔ mfirinhyia aduɔson sɛ ɛteɛ no na odiyifoɔ baako bi ɛwɔ wɔn mu a no ɔpɛ sɛ ɔyɛ saa nkɔnnua yi na ɔde to no kɔn ho sɛ ɛbɛyɛ biribi ketewaa bi na mfirinhyia mmienu ntam no ɛyɛ onyankopɔn ɛde wɔn nyinaa ɛbɛsane aba wɔn akyi nanso na Yeremia ɛnim biribi sononko ɛfiri saa ho na yɛnim deɛ ɛtoo odiyifoɔ no a ɔhyɛ nkɔntorɔ no ɔwui saa afekorɔ no aa mu na onyankopɔn ɛmma no ntena na sese yɛn nso yɛhu te bea a na nkurɔfoɔ no ɛwɔ mu ɛwɔ saa da no bi afei mempɛ sɛ wonte me aseɛ menyɛ madwene deɛ medwene sɛ mɛka ɛwɔ ha twerɛsɛm kakra ne nsɛm kakra a matwerɛ akane no na mentwerɛ nsɛm ne nnoɔma nto hɔ na metwaa mu mfirinhyia aduonunum ne mprenu soɔ no ɛyɛ menkae adeɛ bio sɛ kane no nti metwerɛtwerɛ nsɛm na mahunu baabi a meekɔ ɛfiri hɔ na afei mmerɛ pii mebɔ mpayɛ ma ayarefoɔ ne deɛ keka ho na mepue menya berɛ paa ɛnsua adeɛ te sɛ deɛ ɛsɛ sɛ meyɛ afei nanso saa ɛda yi mu odiyifoɔ kɛseɛ no ne Yeremia na asɛ ɔte sɛ Amos ne adiyifoɔ foforɔ a ɔsɔreeɛ no mu bi na ɛha no sɛ ɔhu ɔman no te bea a afei na baabi bebree wɔ hɔ ɛtɔ da bi na sɛ wokasa fa ɔman bi ho a ɛbɛyɛ te sɛ deɛ ɛfa nipakuo bi ho ɛnte saa ɛyɛ ɔman mu no nyinaa mfonini na yɛhunu ɛnɛ tibea bi a yɛde toto sɛdeɛ na Yeremia ɛna no ɛteɛ sɛ ɔman no a wɔn nyinaa kwanbiaa so no awura abosonsom mu ɛte sɛ mɛka sɛ wɔatwe afiri onyankopɔn ho na ɛnam saa yɛ so ama asɛnka pono no ayɛ mmerɛ ɛfiri sɛ sɛ anka asɛnka pono no gyinaa yie a ɛna wɔfaa onyankopɔn asɛm no a anka onyankopɔn bɛwɔ asafo biaa mu te sɛ deɛ ɔretu anammɔn wɔ yɛn ntam ha yi nanso wɔadi wɔn kan afiri ɛno ho na ɛno ne adeɛ a mepɛ sɛ mekasa fa ho anɔpɛ yi na afei yɛhunu sɛ ɛno yɛ nokorɛ paa wɔ bere biara mu megyere sɛ na ɛyɛ Amos sɛdeɛ ɛnkyɛreɛ mebɔɔ ne din no sɛ ɔkaa sɛ na ɔnyɛ odiyifoɔ anaa odiyifoɔ ba mmom ɔkaa sɛ sɛ gyata abobɔ mu a hwan ɛna ɔnsuro na sɛ obi ate gyata pa a ɔrebobom wɔ wura mu pɛn a wɔn a mote wɔ ebuo mu ha no ɛyɛ meaw kɛkɛ mmom sɛ ɔbaako bobom wɔ wura mu a biribiara tie mada kwaeɛm ayɛ wɔn ha na ɔno ne mmoadoma nyinaa hene na sɛ gyata abobom a tɛfrɛ mpo gyae ntiamu biribiara gyae ɔno sakraman ɛne ɔno pataku atiam ne mmoa aka no ne kɔntromfi ne asoroboa ntɛfrɛ no ɛdin sɛ wobɛdwen nanso magyata mbobom wɔ akyirikyiri na tɛfrɛ biara agyae ntiamu sɛ biribiara suro no nanso nnoɔma bebree na ɛtumi ku no nanso wɔhu no sɛ ɔhene wɔ mmoadoma mu ɔkaa sɛ sɛ gyata abobom a hwan na ɔnsuro ɔkaa sɛ afei onyankopɔn akasa hwan na ɔnhyɛ nkɔm na ɛno mesusu sɛ ɛne tebea a ɛhyia saa akansie no bio ɛnɛ onyankopɔn akasa wohu na yɛhu nsaano nkyerɛeɛ no wɔ fasuo no ho enti ɛmmerɛ sɛ wɔbɛhyɛ nkɔm na yɛhu sɛ yɛwɔ ɛberɛ awieeɛ na yɛhunu onyankopɔn wɔ asɔrefɛkuo ahodoɔ no mu ɛfiri katolik ɛmu ɛbɛ nyinaa ɛbɛfa mateme ho asafo ahodoɔ no nyinaa mu budafoɔ ne deɛ keka ho ɛfiri india ne deɛ keka ho ɔfrɛ ne nkurɔfoɔ abom ɔboa wɔn ano na saa ɛyɛ me ɛmi anigye paa sɛ mehunu saa ɛda yi sɛ ɛreba afei ɛyɛ da kɛseɛ akwanya no mu kɛsea baako a ɛkyɛ ne soɔ afei sɛ na ɛsɛsɛ me sɛ na minim ansa na ewiase ɛbɛba a ɛbrɛ a na yɛyɛ onyankopɔn ɛfa bi sɛ akra a na yɛyɛ no a ɛfiri sɛ na yɛka ne ho ansa na wɔrehyɛ ewiase aseɛ ɛfiri sɛ daa nkwa ɛnni awieɛ baako pɛ ɛna ɔwɔ hɔ na ɛno ne onyankopɔn na yɛyɛ ne fa bi na ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛhunu na yɛtumi asusuo na yɛnyɛ nipadua mmom na yɛwɔ ne nsusuiɛ mu deɛ na yɛyɛ ansa na wɔrehyɛ ewiase aseɛ ɛfiri sɛ yɛyɛ ne fa bi te sɛ me babarima ɛyɛ me fa bi na meyɛ me papa ɛfa bi ɛne deɛ ɛkeka ho yɛyɛ onyankopɔn ɛma mmarima ne mmammaa ɔnam nim a onim dada so na akyire hɔ sɛ na metumi ahunu sɛdeɛ minim seesei a na anka metumi ahwɛ ɛberɛ ntɛm a na anka ɔka akyerɛ me sɛ ɛbere bɛn ɛna wopɛ sɛ wotena ase anka mɛka sɛ saa berɛ yi a seesei ɛberɛ a ewiase abakɔsɛm ɛrekɔ awieye na onyankopɔn ahennie ɛreba abɛsi asase so yi mesusu sɛ ɛyɛ animuonyam berɛ a ɛkyɛ ne soɔ paa ɛwɔ mmerɛ nyinaa mu ɛyɛ seesei a yɛhunu no wɔ ha sɛ odiyifoɔ no ɛrebɔ israel soboɔ ɛberɛ a onyankopɔn ayi no na wasoma no na ɔrebɔ wɔn soboɔ ɛwɔ bɔne akɛseɛ mmienu ho na yɛpɛ sɛ yɛkasa fa saa ɛnɔɔma mmienu a na wayɛ ho na yɛpɛ sɛ yɛdi yie ɛfiri ɛno mu afei na wadane afiri onyankopɔn ho ɔno a ɔyɛ nkwa asutire ɛna wɔrekɔbɔre mmura na wadane afiri adeɛ a na onyankopɔn de ama wɔn no ho ɛna wɔrekɔbɔre biribi a wɔn ara wayɛ na saa mmura yi nom wohyɛ no nso a na wayɛ na wapaapae ɛna wɔrenwunu afei abura a apaepae ɛntumi ɛnkora nsuo ɛbɛnwunu agu wɔtete me wɔ afuo mu na menim deɛ abura dadaa ɛteɛ ɛne ɔhaw a yɛwɔ ɛwɔ ho na saa abura a ɛnwini ɛyɛ mfonini a mesusu sɛ ɛɛfɛ paa ɛde ma saa da yi sɛ ɛberɛ a yɛn biribiaa yɛabɔ mmɔden ayɛ sɛ yɛde bɛka nnipa abom sɛ yɛde bɛboa nkurɔfo ano ɛbɛka asafo ahodoɔ abom berɛ biara abɛyɛ mmɔdenbɔ a ɛwɔ adwene mu animdie mu yɛabɔ mmɔden sɛ yɛbɛma methodistfoɔ nyinaa abɛyɛ baptistfoɔ na nadane nso ɛyɛ saa ɛne asɔrefekuo ahodoɔ no na ɛno ɛnyɛ onyankopɔn nhyehyɛeɛ ɛfiri mfitiaseɛ no onyankopɔn ɛwɔ baabi baako a wɔhyia mu ɔka no wɔ exodus nwoma no mu sɛ mayi baabi a mede me din bɛto na ɛhɔ nko a ɛna mehyia nnipa na wayi baabi a ɔde ne din ɛbɛto na baabi a ɔde ne din ato no ɛhɔ ne baabi a ɔhyia israel ɔwɔ baabi a ɔhyia n'asafo ɛnɛ na ɔyi saa edin no na saa din no ɛne yesu kristo na ɛhɔ ɛna ɔhyia ɔgyidini nokwarefoɔ no ɛberɛ a ɔwɔ yesu kristo mu ɛhɔ ne baabi a onyankopɔn ɛyiiɛ sɛ ɔde ne din ɛbɛto woka sɛ onyankopɔn din ɔka sɛ mebaa wɔ mɛgya din mu enti ɛhɔ ɛna onyankopɔn ɛde ne din ato na ɛwɔ kristo mu na kristo mu ɛne baabi a yɛn nyinaa bɛtumi ahyia ɛwɔ mmogya a wakyi no ase na ɛhɔ ɛna nokware ayɔnkofa paa ɛwɔ onyankopɔn ɛyɛ ne nhyehyɛeɛ ɛwɔ mfitiaseɛ no ɛwɔ edi nturo no mu baabi a na ɔhyia nipa na ɛno ɛnyina adwene mu nimdeɛ ɛnte aseɛ so sɛ na ɛyɛ saa a anka hawa ɛne ne nhyehyɛeɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ nanso yɛnim sɛ ɔbaa no agye satan adwene mu nsusuiɛ ɛtoro mu nokura ni onyankopɔn renyɛ nanso onyankopɔn kaa sɛ ɔbɛyɛ na enti afei ɔyii bi baabi ama ɔgyeɛ na ɛnam mmogya so na ɛnyɛ adwene mu nsusuiɛ ɛkwan so enti yɛabiregu kwa nanso ɛyɛ nnipa su sɛ nnipa bɛbɔ mmɔden ayɛ saa sɛ anka yɛwɔ berɛ a anka yɛbɛbubu mu aba fam asinasini bebree nanso mempɛ saa kwan no enti yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛma no ayɛ sima sɛdeɛ teɛ mmura a ɛnwunu na yɛhunu sɛ ɛɛsi biao nokura mu ɛyɛ mfonini fɛɛfɛ ɛde ma yɛn berɛ yi a yɛte mu yi yɛn mmɔdenbɔ nyinaa mu no Na ye mu onyankopon akwa bia modin bo enimtia empo de obo Yesu Kristo din esese odi nini se empo obo ni din ewo obuo ani enidie mu na asempa tre enhyehye kese a atre wiase ani de keka ho yi wo enda edi akire yi mu no bisusu se gentumi nya nipa no ewo akoma ba akomu da kise ye nya won ewo Yesu Kristo emoja no ase enu nko a ani ba bia amane bia to yen en chere kura en obi fra mi efri apueya fam en o kan se onu abama branam matisa wako Arizona na waye babia ehode amane bi anto wo na senia munim senia nkransam no eba no na ewrade eka chere mi de na ebesi ewa Alaska en senia ebeye ewa California na ayesa akwan no aso wo kan se afi se eno e wo so a en biibia en ye na babia amane bi anto wo ewo hen de kan se minim babia ba ko a amane bi anto ewo ho eno ewo Kristo mu na wana wo Kristo mu no be eno nko a ene ba ko a minim afi na wo fra Yeremia enso odifo a otwa adwo na efisɛ megidi eno ene de ama odifo yi etwa adwo emom efisɛ na oyodifo onunti na ewrade asɛm eba saafo no ho na ohunu sɛ enipa no edi won atete sɛm akyi na wosusu sɛ bibia ayɛma won na kwambia ni ho a wobɛdane won na wɔkɔ eno mumfa mu pɛ efisɛ yenim sɛ wutwa de wugu emfa ho ene de woyɛ de wotie na yen sɛ ɔman atwa ana sɛ yagu emom na ɛsɛ sɛ yatwa meka sɛ ɔkyena ɛyɛ awurade pa ɛwɔ awia ɛfa awokon yi a na mɛbɔ ɛno so ɛwɔ hɔ sɛ yɛntumi mfa yɛn ho nni ɛsɛ sɛ yatwa deɛ yagu na sɛ onyankopɔn bɛma yɛfa yɛn ho adi ɛwɔ kristo som a yɛasɛe no ɛnɛ yi a na yɛsɛe nnipa no ɛde wɔn awura saa ɛnoɔma no a wɔfrɛ no kristo som a sɛdeɛ onuabarima mɔ ɛka berɛ bi no ɛbɛyɛ ɛnhyɛ ɛde ama no sɛ ɔbɛnyane sodom ɛne gomora na wapa wɔn nkyɛw sɛ ɔhyee wɔn ɛyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ onyankopɔn da so a bu atɛntenene na baabi a ntɛnkyea aduro ɛyɛ ade a ɛntia ne kronkronyɛ ɛne n'asɛm sɛ ɔma nnipa ɛtwa deɛ wɔguo na ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa afei hyɛ ne nso na wɔagya no ɛnkwa asutire no ɛna wɔakɔboare mmura ebia na obi wɔ ha a ɔnte aseɛ deɛ system ɛyɛ tanke a enipa ayɛ a wɔde asi ɛfam abura anan mu ɛyɛ biribi a obi atuo ɛwɔ fam na dodoɔ sɛn na monim deɛ system ɛyɛ ne nyinaa yɛ nkuraasefoɔ bebree ɛwɔ ha anɔpa yi nti wɔ mekae system dada no sɛdeɛ na ɛteɛ na misuro abere biara sɛ mɛnom afiri biribi saa mu tank ya enipa ayɛ na wuntumi emfa wo ho ento so da wuntumi emfa wo ho ento system so afei bibia enipa ayɛ no empempi no enye papa nanso te sɛ ɔno awurade ɛde ɛbrɛ ahyɛ ne kwan mu na asase ɛdanedane ne ho afi bia ebiri bia ehyia da bia donhwiri bia na owia akɔtɔ na eni hwamɔ da nanso wɔkye papapa a yɛwɔ no edi hwamɔ sima bebree bosom yɛ baako mu akyinnyeɛ ɛni ho nanso wahu biribia a onyankopɔn ɛyɛ no ɛwie pɛ na deɛ onipa ɛyɛ no ɛwɔ mfomsoɔ nti adan na yɛgye deɛ onipa ayɛ ato mu ɛberɛ a wobɛtumi anya deɛ ɛwie pɛ maka saa ɛbere biara afa yɛn pentecostifoɔ ho hwɛ yɛnim na yɛnyɛ yɛmfiri ɛnhyehyɛɛ no mu onyankopɔn deɛ no yɛnyi nni nanso yɛnim nso sɛ wɔ yɛn ntɛm no yɛwɔ nkurɔfo a wɔbɔ mmɔden sɛ wɔbɛsua afoforɔ ɛno yɛ nipasu wɔbɛbɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ saa wɔyɛ bi wɔ twerɛ kronkron no mu ɔbaako mewɔ paul afa me was Silas Afa, and eh, dear Kikahu, a mum, one, Wabomadi, a shadu be a year, and I say, oh, ye. Nanso, I didn't see, and I obeyed a trossing a year at two a bra and ocredi every brew, a bra, Boschano, a year, mum, and eh, mumma, edia. I didn't see, and I obeyed you before at two I didn't see, and I befa GDB, and I say, and Chet Bonnie, a bra, Trocron Crono, and William Copon, some kind. I didn't see, and I did be back home, and I say, baby, be a free moon, a bra, a radius, a can where DSM, a tea, a donum, you move do much, sir, obey a ye assembacon, a free moa, and I say, or the assembacon, a canhoa, obey in the chef, a free and quam, a woman. Brown young Copon, you, Nipa, a busna, a CEO, a sassison, or catch there one, sir, one fan assem, and I ain't nasty. I say, Onyankopon asem te sen konson konson, wode eno ena enam amani hunu krom so. Na sen konson konson yi amu odin, e jina bae bia e mre no. Na Onyankopon yuwe yen se, yebe kura asem numu bia. I say, eno ene chile kron kron wa edi kain asem ba kwa obu so, na ena edi onipa abu sunya eko ura owu esumu. Yesu bae, ewa chile kron kron nfimfini, eno waka se, enya pano onko, eno onipa nam so, ebet nasi, emom enam asem bia so. Enye ensem no ne fa bi anase ohamu adwokro enkro emom asem biara sede na etie edema hawa ene adam ena atro kronkron no awiye adisem eti adonum yenu yimudu ngote oka ase obiara obeyi asem baako afri yemu anase ode asem baako ebeka ho no adenti ena ebehia se yedi obi adwene a efa enoma bi ho ebehye ha ebra yei eyo onyankopon no adwene a efa ho yepese yefa de okae ena watro nso se momo onipa bia asem enya atro na medie enye nokre eno ene sa odifo yi asem ewo Yeremia enanu mu na oyodifo no wa urade asem ena sa onipa yi ebo modin se odibibi bewura enu mu afi yentumi emfa yen ho entoso na mede sa tanki e toto sa enhyehye ya Yabom modern say ye be fan. Na ye de si o nyankopon asem ankasa anemu. If he say be bear into me en si na nemu, a yo nyankopon. If it se no na samu ewo ho, na samu ni o nyankopon ena ewo ho, na samu eye o nyankopon. Na asamu ebe ye honam ne betna yemu. Na Hebrew 4:18 dumien sa yimu mwacheno eka se, o tise de o tye enra ene ene dapim. Ebe den eni ebe to me apipa afri enu. It's a say a yen or crenum, or to say dear or tear, or to say dear or tear, I want to shave them. And no any DNT, Mueni, at your home, more Baptist for, any Methodist for, any Catholic for, any Presbyterian for, any dear Kikan home, Mueni, and yes, sir, and in Panumu, baby, a woman. Waji onyankopon atum ebia etode bia ewa adwene mu enimdie mu ebia wanya atinka ewa onyankopon tumi mu oyo onyankopon akoa nanso te obetumi aba onyankopon mu pa na wahu ugina bre ewa nimu a te onyankopon babarima anase ne baba eno ena ede saa enigye kese no ebre wo die onyankopon ehyehyeye se ubenya no afi ye hye no nso ewo ohotini maako etidu nsia yesu anka se munko wiase nyina na munko kirekire okan se munko ka asempa no munka asempa no ene se woda hom kunkun no tumi no adi munko wiase nyina na munna hom kunkun no tumi no adi na me kasa akire onu abarema bi wana wofa me nhyia mu no ka ewo india no mo baako ewo bombay ho ewo abibrima na afo ene miamia foforo bebre ba bia asempaka fo no ekyerekyere no se asem anase adwene mu nsusuye nanso wo nhyia mu no ase dakro bi abraham kronkron no esane ye no ono a na oji enipa empim aduasa enkwa ewo ofre baako eba afarubuchia anim na eho no a ba bi ana ogyina no ema ana ogyina ho no ana wodida adagya kwati sɛde ebra na wɔba ewiase no na simano a wɔmema wɔn saso edigi kristo etu mu no ana hom kronkron no sane wɔ biae ho na ɔsa empim aduonunum yade ɛwɔ brɛ baako mu ema wofri emubuafo enkonwa emu empa ene ayarefo empa ahodo so kupon sudifo no efremi eda edisu ono ema amehwe hyen akese mamma se enam abonten so ema no ejinjina ho adeja na wonnim se wo deda adeja embo mho nkronkron no esane won so a pe obobbo won sa ena won nante efri won merima no anim ekoye
I'm wondering
na minhunu sani ayewo America efre ye hu Kristo som eman na ayewo Onyankopon ani mpamu na afi biara ye mma eyi won ho na esese anka mo kata mo ho na dodo a mo hye Kristo no dodo no a ana mo ani eba motebia so eto da bi na minhunu sani a enipa eye ewa abontene so a na minhunu se adwene no eye papa ayete se wonhunu se woyesa de woyhe no wode wonho esum fidie ama bonsam na wode akra bebre akọ amanehunu kuro mu eye no kure nanso ewiase ewo proye mu ete se Yeremia enanu mu afi ye ba sister no so afi ye ntumi emfa ye ho emto ne so efise ono a ntumi enye ma na esese ode ne ho eto osu a eto ewofie so na waye ma osu a eto ewofie anase efie shobo oshobo kakra wa ha ene oshobo kakra wa ha anase de akika ho na amano aye ma nti ori ntumi emfa wo ho emto ne so ono a ntumi emane ho nye ma eno so emane ho ntumi enye na esese ode ne ho eto osu a eto so na waye ma enye moma ye nhyane nso ba bia onya ni nsuo a eto ba bia onya ni nsuo system no efiri osan ne so ena eba apata ba bia emfuturo ni nyina boko guo se efin ehohoro ekọ osu a eto no mu pe na akugu system no mu pe tankia enipa aye ebedane eye te se ba bia ensufin etai na ehohoro osan so ba bia moa no nyina pampan a ewo osan adi ho no ene de akika ho na atai din na mframa bo a emfuturo no ene enoma a ewo osan so no afi efie osu a eto no eba be hohoro osu a eto no efiri ho kra na afi ensuo no efa ensuka a enipa aye mu na efa ba bia ehwiegu a enipa aye eko gu tankia enipa aye mu na se ekogu ho a eyefia se esese wodi sone bi ekata so anya sa wontumi enhom afi hwe ehohuru firi enkruye ne so enam ensuka enipa aye mu ba bia enipa aye ehwiegu na akogu tankia enipa aye na afi wodi sone a enipa aye akata no se de ebeye na nokoboa ene enooma enkomu
now we notice
afi sese yahye no nso wo ye nu mu no se ensuo no etae ho ena kakra achi a wo saa asorefeku a nipa aye no mu a ana se tanki mamekwan ni nyira aye achirei a ahohoro afiri ho no eye anyamesem ho nimdie ahodo nyina ene nnoma a akogumu no afi yebehunu se ejinamu ena kakra ebetae faako na obia enim ewo asafo no abakosem mu se Onyankopon esuma biribi ba enkransem na eba foforo efiri Onyankopon ho a afei echei no ye ode ba ye no ewuo echi no ana se de etie bia no wo de frɛ no oyɛ ade yie ana se de wo pɛsɛ wo kan efa ho bia no ni wuo echi no afei wo yɛ nhyehyɛe ema ne yɛ adwuma na wate ekuo na se wate kuo efiri enumu pɛ a ewuo ho a ensori bio da eye sa efa bibia mu akirikirichi ko akire kura mede kire obuo ama catholic osofo yi a oti hei ebra onyankopon ehihye asafo no ana se enye osihye eye no onyankopon anhihye asafo no da onni sa adumadi a eti sa emu owo awuo mu enye ekuo mu enti ebra onyankopon efiri asafo no ase ewo pentecost da no na afi ekowie wo nisia roma wo ye anhihye eye no na eho ena ni tumi eyirae afi ye ba luta ensakrae no mu na eye biribi kesee odi onyankopon asem ema won otinini enam gidie so ebetena ase na ebra wo ye eye no se anka won nyina be sori abomu no won nyina be bom na wako animu no oti luta asafu otiti wo mu efiri sa ankrofo no ho na afi ewui afi onyankopon ma John Wesley so odi ahotee adom dwumadie ayetoso mienu no nkransem na eyaade a ye nwanwa na Wesley ene Osbury echi no wo ye nhyehye na ewui afi Pentecost esori e de achede ensiesie ebai na wo ye ni yie e de ne siye wo ye nhyehye na ewui eye pepepe afi ye nu nyina mu no onyankopon da so a efre enkaye no efri saa awonto atoaso bia mu o ye no nokure mu na eye yembreni se ye firi mu na ye kabom na eno na misusu se full gospel businessman fo no edi juma kese edi adwiri saa fasio no na wo ka se ensunsun ye bia eni ye mu mo ma ye nkambom na ye sumo onyankopon wo enhyehye ba ko mu enye eku obi ase se eye ku a anka mefiri apa yesu sese ya mene no nishe ye eye den sese eye ayonkofa na enye ayonkofa e wo gidie bi mu embom kristo mu ayonkofa enam de wusori atu mi so eno ene adia edi enkamba edi awo eba na ansana awo betumi aba no ehunu se esese owo ba ansana awo na awo eye efi memfa ho se de awo no etie se ewo prekobuo mu anase ba bia ewo bia eye efi na sa ana awo foforo no etie e ma wo ye nnoma bia anka wo susu se wo beye nanso se wasiesie wo ho se ubewu ama wo ho a na wa wo foforo a body of foforo ewo Kristo Yesu mu a ene nnoma ebue na abrabo ebe ya de foforo emaw ifise waji Yesu Kristo no atum na enye enchirechire bi ana se jidie bi emu ana se empo asam a watre no esese hom kunkun ekenyan no emfa ho ene anyamesam ho nimdie dodo a wanya da ho a awuo betumi enya awio ensama osise ebetumi enya nkanyan no awio no entumi enya nkwa na obetumi enya dokota bodini pe ya ope se nanso osise hom kunkun no beba so na wakanyan no ama wo no se wa woni onyankopon su ehuno no ene awio no ho enim emfaso biara wadisua no aye kwa sede engresi papa yi eka no ada no anajo ewa ha mehu dwiri me ewo eho pa adisua wanya nyina se paul na esese oma ne yure free de onim nyina sede obehunu kristo oye nnoma na osusu se onye enso so akwan no so ana onyankopon eye no obre nyina se wo nyina adisua nchiche emu enya se me tie bibia obi nnim wachi embo me bom modern akyerew emu nsonson ye enwoma sua entume mfa enkwa emmada eye onyankopon honhom ana ode enkwa ba na saa enkwa no ensese efiri adwene mu nimdie asobo mu esese efiri kire okronkron no mu eba asam no sobo na saa asam no etese de etie enura ene ene dapen na se usane ene na okanyan ya wunya nsunsansoa kro no a wonyaaye ewo asomafo etimie no no sa pepepe esese eye saa ebribia na ebeye saa ebribia efise eye onyankopon honhom no ana ohyehye tebia no eye tebia no ana eye nooma bebre nunti ana wachirechire mu enipa momfa momma emra ha eye ukreni eye papa manije se mehunu me baba Rebecca se obaa mu na obetena ase timaka kra abesne kro no momu bi ehunu se mebumani akire obaa bi na eye me baba no ebra obetena ase no me pese onya honhom esubo na enu nti ena owonhye mu yase ha enu ene botaye no eye tibia no sede Dr. Penny Boswell na okan obetumi afa akukokosia na wode makran ma ba butusu a ebehwane akokoba aden ifise eye kosua no ena wanya tibia papa memfa ho se wo ye methodist ni baptist ni presbyterian ni wo tibia papa mu no obehwane onyankopon ba fofra wa wo no eye tibia no ena eye emfa ho ene asorifeku a wo mu na mehwe anantwie so mehwe kwae hwefo no nso se ye de wonko kwae no mu a efri asase a wodidi so no eso ewo afuo no a wo ye ne wo mu no na ye de wonko kwae no mu obegyina ho na ohwe won ebra wo fa epono no mu ewo eban no ho onche na dwene ensi abo akro no sopa efise ahoduo pi ena efa ho nanso ade abaako ena o hye no nso emojasuo esese woye Hereford emwa anyese awontumi enko sa akwae no mu efise eye Hereford ekuo ena wodidi sa akwae no mu esese owo mojasuo bi sede obekora abusua no so na aye papa na misusu sa akwae no so ena ebeye ewo atemuo da no Or in some say, may a Methodist knee, Baptist knee, Pentecostal knee, and answer Presbyterian knee, a moon, or better share a moja suono, say me who moja noa, Mitchum, and no any adieno. In tea, who said, sir, a murainum, say actually a cherica cra, what a tight falcon, na and ye papa. Na afi, a beye. Abeya tinabia ama mponchireni, eni mkutre, eni awowo, eni nukumua, eni yadimua, eni diakika hon, efise eye tibia, etaifa akwa, abe uremu. Ube timye susu hon se, wohohoro osan enkuru yesu, anase ifia, eben osaino, anase bebiara ifinwo, enukumua, eni nyadimua ben, eni bibia, na ehohoro ekogu sa aburai mu afi eyenhweso a ewiepe e de ma enhyehye biara enipa aye badi nhammo wonfiti ase no a eno ne de entia ohia enkwaje orintumi enye ne ho ontumi enye hwe emasa wayira ewonfiti ase no a wawo no ewo wiase se odeboniye ni oba wiase bedi atro oyo trufo ewonfiti ase no a nti ebeye den ena obetumi aye bibi ama ne ho ewo wiase mu ebeye den na onipa kronkron ebetumi onipa kronkron bia ni ho asafo kronkron bia ni ho eye hom kronkron enye asafo kronkron nipa kronkron eye hom kronkron a ewo enipa mu de tie ne no amen enya bepo kronkron ba bia petro ene won gina aye no na bepo no enye kronkron emom eye onyankopon kronkron ni a owo bepo no so eno ene ma ne ye kronkron enya onipa kronkron eye hom kronkron a odi juma e wo saa onipa no mu de e ma no ye kronkron enya onipa no emom hom kronkron a owo onipa no mu enya onipa no efise oyo onipa keke wo wo no boni mu etete no boni mu obe wiase ebedi atro ense shebi biara enipa aye ede no ho be hye mu pe obe fura enimdifo ani afri ho nimdifo ani saa ena wodwene because sorry we di wo nwoma mu ma ye sei na me papa aye sei ene de akeka ho ne nyina ye papa eye me ni hwi katia nanso oda so a na mfonom yesu kan se tewa ngu obi fufura ontumi ngunumpo twa eho enkyese odinani ene ehunu emom ontiasie osura henie no osise obewo atumu ebeye den na baptist osempakani ebeye den ana saa onipa yi a ogina ho na okasatia ye na odi hu fewi twa bibia eni ni mu a ebetumi agye no nanso na esese onyankopon ye twa onyankopon ema no honhom kronkron oda no adi sa ye enye nyaatwom ye eya asem no otie no sa suku adwene na wobɔ mɔden efa ne nyinaa sɛ sɛ nyankopon enhyira na wɔde amada bi a atwa mu baptist ni abrantie osenkani bi enkyere wɔ ha a wɔte ha pɛɛ anɔpa yi ɛna wɔba me nkyɛn ɛna ɔkaa sɛ onuabaa ma branam ade abaako bi wɔ hɔ a woyɛ a ɛyɛ mfomso mekaa sɛ boa me na ɔkaa sɛ woyɛ mesusu sɛ woyɛ nokwafoɔ ne nipa papa nanso mekaa sɛ meda wase owura ɔkaa sɛ nanso ade abaako bi wɔ hɔ a woyɛ a ɛyɛ mfomso mekaa sɛ mewɔ anidasoɔ sɛ awurade ehunu mfomso baako na ɔkaa sɛ ɛyɛ ɛhɔ yɛ yei ne deɛ woyɛ a ɛyɛ mfomso ɔkaa sɛ wobɔ mmɔden sɛ wode asomafoɔ no som adwuma ɛbɛkyerɛ ewiase na ɔkaa sɛ asomafoɔ no som adwuma no ewie ɛwɔ asomafoɔ no so mekaa sɛ sɛdeɛ woyɛ baptist ni sɛ me baptist ni no me pese me bisa wo asem o kan se ene me kan se wugiri se onyankopon asem e wo nkenyan emukitu abia o kan se aden eye nokre me kan se ene o kan se emfa baako enka asem no ho anase enyi bi emfiri mu efise me kan se afi me kire o baabia asomafo no enhyira eba onipa no so enam onyankopon bo hye so afi kire mi onyankopon bo hye no ene bra efiri enipa no so hwɛ sɛ wontumi nkyerɛ saa ɛwɔ asɛm no mu a ɛneɛ na ma no nka hwɛ mekaa sɛ ɛfiri sɛ ɛda so a ɛyɛ adwuma wanka biribiara ɛbɛyɛ sima kakra na ɛnti mekaa sɛ ɛyɛ ɛneɛ onuabɛma mepɛ sɛ mebisa wo yei petro ɛna ɔyii asomafoɔ nkransɛm no kyerɛɛyɛ ɛwɔ pentekoste da no na yɛn nyinaa nim sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ na ɔno ɛna ɔkura ahennie no nsafoa a na yesu ɛde ama no na afei hwɛ deɛ ɔkaaɛ ɔkaa sɛ monsakyerɛ a mo adwene mo nyinaa na wɔmmɔ mo asu ɛwɔ yesu kristo din mu ɛma mo bɔnefakyɛ na mubenya hom kunkun achede mu na bose no aye mudia ene mu ma ene wona wo wa chirichiri a urade ye nyankopon ebefra won nyina ene ye se baadi wo a oyifri mu a ene ye na edien ana petro asam awo pentecost da no eye eye hwe dabi antwam da jamma adofo a uuye umoja esumbo Erin shiri tu mi da kosi so nyankopon asafo a kwaje won ni nyina obaje won na wonye boni bio afei wo animonyam enyom dede meto ugie etumi no ho ejom ebra sa atakirem abutuo mabro wei takirem a wopoto ebeda din ewo damenamu onyankopon bua me na menyini sa na menkura enumu ene ye nyina na ye nyina mu efise eye no kora asempa no ani owura ense se onipa nyansa ehwe saa no mayinom na hunu se wonye ajuma na wonye ajuma da nyame soma wahyehye ani sua hunu a wahyehye entumi nye ajuma ewo onyankopon ani mpamu da ese se eba kan efri onyankopon nchen onyankopon emfa nye ajuma da ebribia entwa mu a onyankopon edi saa hyehye no eye ajuma pen afei wo o kunya nipa ani no ma te saa nanso mekyre onyankopon no kure abakan no enhyira no a ete se de esane wo pentecost da no enam ekuo no so ena eba enam awo so ena eba se wore wo foforo aton sare freyen se yemfa israel enye enhwesuo se de wa ye dada no monhye ne nso wagya no won asutire a wode ama ena wo kobori emura mobetumi asisu ho ah bibi ti sa ebra onipa ti ebra eno a ema ne nsuo wonnom na afei wopese wo ye dade to a hwe na wonum firi mu afei eno ne die odifo no kaaye eno ne die onyankopon asam no kaaye eno ne die onyankopon eka kire odifo no mo jame ena mo firi me ho enko asutire no ena mo akobore emura apapai na enwunu hwe biribi na wopebiribi a obetumi adi so ana ase wode a kire de waye Eno ne enkwasiade a ewo nyame somo a wahyehye mu wo bo modern ebribia se wona enya biribi ewo mu ese se onya saa nhyehye ene ekuo ahodo ene nooma mekosei sesei se anka obeyo nyankopon ma ahobrase efo no wo pe biribi a obetumi ede a kire se anka obema onyankopon aye no ne kwan so no Wapese wa yanu wa wang kwenso na enu ene ekwanya enshishe no afa asafono. Enye enshishe bia obako epeno ekwanyse isu obako epeno okwanyse isu. Se weye Methodist niya ese se weye no kwanyse isu Baptist ni ekwanyse isu Presbyterian ni Catholic ni diya kikahu bia wawawon enshishe ye. Fi entiasa nenso enye anu na meka safa hon. Onipa epeno kwanya oyeno eno nyankopon ewane kwan a oyeno na okansa wukura wukwan mu abura apapai na wonje me emekwan entum enkwa kwan no na eya de kro no a sade etie enei ensesa ketekete kra krisade onipa yakwasia se ofri abura ema onoa ni nsuo kroje kama ewuru so na afa opese okwa abura apapai na onoa eno oyeye ho na otu onoa abura a se ewura no a ewo osan no so no ebe hofro agumu na afa wanom afri enu mu no kreni bibi wo ho a enkoyi ewo san nipa no adwene mu na se onipa be fam asori adwene a ewo twresem ho se anka obegye hom kronkron no a odi twresem no ho adanse na oma no ye kan ema wo no atomu no bibi ewo honhom mu a enkoyie ewo sa onipa no ho eye no kure pepepe no kure hom kronkron no bia wo asekyere ade ma wo ntwere kronkron ye wo susu se eye papa onyankopon enhia ewo mu a onyankopon enhia wasekyere onyankopon eye ono ana sekyerefo onyankopon eye asekyerefo kwan a ono ekwan a ono eka se obeye no urade kan no fitia sesa enye han ene ye han eno enhia asekyere bia eno ene de onyankopon eye kan se obabu no benyi nsen oba no ye eno enhia asekyere bia kan se obehwie ne honhom agu honam nyinaa so oyɛ enhia asekyerɛ bia onyankopɔn ɛkyerɛ ɔno ana sɛm ase ɛbra odi ho adanse ɔda no adie na wayi no akyerɛ ɛno ɛne sɛnea oyi odifo ɛkyerɛ sɛ ofiri onyankopɔn ɔka sɛ so obi wɔ mumu a ɔyɛ honhom mu ni ana sɛ odifo me awurade meyi me ho adi akyerɛ no ɛwɔ anisoade hunu mu mɛkasa akyerɛ no ɛwɔ daesum mu na deɛ ɔka no ɛba mu a ɛne ɛmu nsuro no nanso sɛ amma mu a munsuro no ɛno ɛyɛ ade korɔ no a ɛbra onyankopɔn aka no asɛm na onipa no aka sɛ asɛm no ɛyɛ sei na ɛba mu saa kwan no so a ɛneɛ na ɛyɛ onyankopɔn ɛna ɔyɛ mmom sɛ ɔka sɛ ɛyɛ ɛkwan sei so na ɛna no atwam adɛn ɛna ɛfaa ne nyinaa ɔtene ne nsa agye ɛkɔmpaa no ɛwɔ ne nsɛm ma mmɔfra na ɔgye firi wɔn hɔ na ɛkɔm de wɔn adɛn nti ɛna mopɛ sɛ ɛmonom firi system mu ɛbra saa aburo a ɛma ɔno ara ne nsuo ɛwɔ hɔ ɛdeɛ ɛne nkwa sotire no afei ɛdeɛ ne nkwa sotire no nkwa sotire aburo a ɛma ɔno ara ne nsuo yɛde no ɛbɛtoto afei mepɛ sɛ mohyɛ no nso nsonsonoeɛ a ɛwɔ aburo a ɛma ɔno ara ne nsuo ne nkwa asotire no ntɛm aburo a ɛma ɔno ara nsuo ne aburo adadaa a apaapae a noko mmoa nkotrɛ mponkyerɛne yadeɛ mmoa deɛ keka ho hwɛ na aburo a ɛma ɔno ara ne nsuo nie afei monhwɛ yei ɔboa ɔno ara ne ho ɛnsɛ sɛ wonya nhyehyɛeɛ kɛseɛ biara na ɛde sika bebree ɛba mu ɛnsɛ sɛ wode nnipa bebree ɛba mu ɛboa ne nkurɔfoɔ ɛfiri nkwa honhom mu a ɛwɔ wɔ mu ɛyɛ adwuma monhyɛ ne nso nsuo a ɛfiri mu ba foforɔ korɔgyee ɛna ɛho te ɛnyɛ dadeɛ to a biribi a ɛtae faako a adwene ahodoɔ ɛbɛyɛ aduanan aduonum ɛna ahyehyɛ ɛɛka sɛ sei ɛyɛ papa na sɛɛ ɛyɛ papa ɛne nsusuiɛ sei ɛna wɔto aba ɛna wɔfrɛ na sɛdeɛ wɔyɛ no na wɔte asɔrefakuo ɛfiri mu ɛyɛ korɔgyee ɛna ɛho teɛ onyankopɔn asɛm kan ɛfiri onyankopɔn ɛnsɛm ɛyɛ aburo a ɛma ɔno ara ne nsuo paa monhyɛ ne nso ne tumi ɛho ntasɛm no ɛwɔ ɔno ara ne mu onipa ntumi nhunu asɛ nhyɛsoɔ bi ɛwɔ n'ase ɛno ɛna ɛma no ɛpem ba soro kae ɛberɛ a na me anka meyɛ aban mu ahwɛfoɔ panyin ɛwɔ indiana na metwam ɛfa ho ɛwɔ harrison county ɛberɛ bi asutire ɛberɛ biara na ɛworo so na o na asɛ ɛyɛ biribi a na ɛwɔ anigyeɛ kɛseɛ paa sɛ asukɔkye a ɛwɔ fam nsukyeneeɛ akyenkyene sɛnea ne nwunu tie biara ɛkɔ so ara ɛworo so baabi a tadeɛ dadaa no a nnipa ayɛ ɛne tanke ahodoɔ a mponkyerɛne ɛne biribiara na ɛso akyenkyene dendenden na ɛno kyerɛ sɛ asɔrefa kuo biara ɛnam honhom kakra a ɛnni mu anaasɛ tebea nsakyerɛeɛ kakra bi ɛbɛma no akyenkyene mmom onyankopɔn aburo a ɛma ɔno ara ne nsuo no ɔte sɛdeɛ ɔteɛ ɛnora ɛnɛ ɛne daapem ɛkɔ so ara ɛworo so ɛpem nnoɔma no nyinaa pue na ɛyi firi ne mu na biribiara ɛnni ne mu hɔ mfitiaseɛ no na biribiara a ɛkɔ ne mu no ɔbɛpia no afiri kwan mu na saa adeɛ no ɛworo so te saa ɛna mekaa sɛ metena ho da koro bi mesusuu sɛ megyedi sɛ mɛka saa kyerɛ saa asutire no ɛbere kakra meyi me kyɛ na mekaa sɛ ɛdeɛn ɛna w'ani agye wo ho saa ɛdeɛn ɛna ama woworo so saa ebia na ɛfiri anwansane a wɔnom nsuo firi wo mu ɛduru bere bi a sɛ anka wɔbɛtumi akasa a anka wɔbɛka sɛ daabi mekaa sɛ ebia na ɛfiri sɛ menom nsuo firi wo mu ntira daabi ɛnyɛ no a mekaa sɛ ɛyɛ ɛdeɛn ɛna ama woayɛ korɔgyee a wo ho te saa ɛnti ɛdeɛn na ɛworo so a ɛma woworo so a anigyeɛ ahyɛ wo ma aberɛ nyinaa na biribiara ntumi ɛma wo nkyenkyene wopefa ho kɔ wiem na biribiara ni hɔ nsuo a ɛho teɛ sɛ anka ɔbɛtumi akasa akyerɛ me a monim deɛ anka saa abura ne bɛka anka ɔbɛka sɛ onuabɛma branam ɛnyɛ me ɛna meworo soɔ ɛyɛ biribi a ɛwɔ m'akyi a ɛworo me na saa kwan no ara so ɛna ɛteɛ ɛno yɛ asɛm kumaa bi nanso monim deɛ mekyerɛ na saa kwan no ara so na awo foforɔ suahunu no ɛteɛ worentumi ɛnkora so ɛyɛ abura nsuo ɛwɔ wo mu ɛworo so ɛkɔ daa nkwa mu hwɛ biribi wɔ ho sɛ wonni hweeɛ ɛwɔ ho tanke ahodoɔ a nnipa ayɛ no ɛbɛtumi akyenkyene na wɔɔpakyɛw as you share or silver any bibia. Nanso, what you call us as you train a sino, or tissa as you train a moon, a ya de chia, and ya a de say it. Dabby, and Sasa, or train a fierce ya, a top, any a fierce sober. Why a ma, a won you move, mammano, and quan as you train a won you move, a rosso, a basso, bribi, a won you move. Ah, I have for the beer, crudging, not a hot year. You young coupon as some kayak, a war a kuma moon, and you were moon, a dinner one dance here, a cassa, a man home. Men found here, Osio air top, sir, a sukotina air top, the Ariam Tibia Tia Bia. What does why, and need yet if we sell home Kunkun, a Womuha, a Wurusu, a Yetumia, a Huntano. Monsan and so. Oh, Nasuma Sam, I will you move. If you are no move at the Makwa, Ubiara or Benum, and Ordinary at Juma. After you will you moon, Cassa, eh? After you, sir, become Methodist, I'm sorry, a son, sir, may a Methodist knee empty. Sir, Menya or Shobo, as a sir, Mekoha, Nanso, sir, as a sir, Meko Pentecosti. If you, sir, may a Pentecosti or Shuboni. May catch all, sir. Oh, sir, and so abroad, a puenoa, sir, as you know, sir, won't know everywhere, and soon you'll be a name, would ye, Jemu, and maybe be a beba. Oh, pet, sir, would they and quenny that saw ever my Catholic knee, Matimi Huni, you then knee, with some sumi, and ah, dear Etiabia, when you bribi pa, pa, a woom, ah, and no, and ah, eh, ye. Monsieur Bribi for answer and faho. And says I will pump it, and says I will chin. Now pump it bachelor. Mahunusa, I dare be brave, cause he said, and mammy Harry. Sir, who pump people be a basso, who bore and no mahodo, now who a costroni form. An answer, ye dee, and woman can see our door ever by cronum, and a sense of dear I can see a donum or nipper, donum or nipper a bacco pet and o woho. Now, or no any yes to Christo, or noa, or tisadia or tear, and noa and ne, and a dapim. Sima for bakope and will free on yankupon owo ho na ono any Yesu Christu ani ura. And sasa over pumpy a basro anasa u chemba eba form anasa and ya and sasa uba domino udye fanokwa amen. Mene and kwa asutrino mufru miho akoye and a mwa mokoye tanki bi afe and sasa mo pumpino. A pumpino, a chino, na wo domino, a tuno, and ya be biafo fro, what ye as a self fano qua. Wun here, yam is some hunin ye biara, and ni paye, sent to my go son yenso, sir a beca satchel, dear a fa and no mu, dear a no ye, and ye mubia. Nam is some hunin ye bia, and ni paye, a fa and woman's chances say ya home, o bunhut, trinini, nam is some, a war say, an answer, a bra, and yam is so much share, wun here and no. And Sasa a baho, Woody and Tomagoto and Osua, about Tunako Yum, and no initiate a Branaho, and old Yankupon Tumia, a poor Ako and Quemu. I didn't know Nipa free idea at his home. Now Ako can't share who every home, a brood Yametumiak, a Yasonia, and Tomagubia, a Yano, a Yasa, a Bayer, a Yasa, and then a hobby to a Fiancia air tossle. Now I am a Yama, a brainina. Amen. Onipa bi metisa woka ene de me daform team. Oh man. Oh mani age se meti onyankopon ani mpamu. Se enoma eko yie anase enko yie. Ono ene me nkwa. Amen. Ono ene ye nkwa. Ono ene nkwa no. Enkwa mroso no ani ura. Na hwe de eyama yen. Itumi ene na hotie e wo no ani mu. Ehia se obefiri abura ye mu anase ehyehye bia mu. Obi ka se eye uko krata wo hen. Wo ma yen hwe se wo ye Baptist ni papa. Mr. Walkrata, and I said, Pentecost, papa, sir, we are one nessa, two ness, three ness, and I said, dear Ekka, who be a yanny by Biara, a cosso, a bribia, Annie. Winning, now, me was sister and daddy. Now, as I said, me share in so a gumu, now me wassup, now me wassup, now me wassup, me dear pump, dada, etching, sir, a bay. Afri ho munim hwensuo pii gum na hwie no koboa pii ene nnoma gum se ebetwe no koboa ene nnoma afri mu eno ene ekwan a saa nkanyan nhyehyeye no etie nanso migo nyankopon ase asutia bi wo ho a emoja aya ne ma baabi a adeboneyafo emem kwa ase unya akunya asorekofo unya kristofo se obasa asutie no ho a adenti ene obefri enkwan asutie no ho na wakonnom afri saa ensufia eka Yan Pompey and Masro, now who are you? No animal, and here I was so be a ani or rap, my or noa, noa, Nemqua, Ewa, noa, emu, and only a quiet, O Yankopon Abatia, Ewa, Nipa Akumamu, O Yankopon Ankrano, Ewa Ankran Kremu, and Ni Asolinum, Ewa Umu, or no wo, Wumu, and Awo, Uwa, and Qua Abuano, Ewa Umu. So for a whole drop a bray, a canoe shabba, a copa, when ya adansia edimu. Bisa Catholic asofo bisa Baptist nino dia etie bia se wo kasa abura kase fufuo yi a ema ono ani hu nsuo yi ahwe baako a me ka kire wo se kwadwene bedane se eye no kure no kra e kom din hu se etie bia ye su kom din no adwene bedane se etie bia afa se su kom no ene wo a sa Baptist ni kuma yi na su kom ene no efri ase no Nanso, a brass who come de no, and so no, a yenide. A yeno crap, Nanso, as a chess who come de war, and shras who come on, said ye yes, who friend on, and shra and a moi, ten yen who come, and is who come, a demo, na mo, and obamamo, a me. Amen, Adam four, yes, who cansa, ani, ura, a yen shra as you tree, at the madis who come, a deno. Adenti, and obibe peset, or bessisa, and no. Ade age biaya ensuo atatai beye den na obesese abura e ma ono ani ensuo ade age ensuo a e wo biaya ensuo atatai nokoboa ani efia hodo eye aye no mwa aye enchechie mu ahodo anipa aye a wo nyankopon kan se se wo de ba ko e kan asem ana se wu yi na sem ba ko afri mu a obeyi u chefa afri enkwa enwoma no mu na ebra wo nyankopon e hye bo se obedi asem yi hu adanse e wa wo to a so BM if we sub Boschano, a mo, any more ma, any one of our city, good boy, a ready, a young couple of friendina. Cadenti and our pompy and she say, a pompy bibia, I a fiend and fishabe bray, a free man at that every home. A bia na mana no ya papa, initiate ya, our Martin Luther, and Nanum, I will say enamu, and a sir enamu, and a one, or ya namusumu, and sacrayanum. Kintia, emom, eno ya mana, a tall bre, tintia, a besinukro. Say, yes, I don't see our trocunu moa. Now, as I saw, was the son of Debia. Now, as I saw, yafufro. Say, a cheraka cra, not a pro, and to me, I'm pro, a bra, a muntiti, as a sanya, a moa, a bemu, and I said, Bibia, a bebano, a pro, you him say, etisa. Na sa, ena, and she say, no tear, say, at the whole every or so book, a siaba, a kumu, a co, a fufro moa. Na, a yafin, na no kubua, a yano ma. Na, I had to say, a bra, a moa, a yanima. Sadiana, your friend, no. No komoa enketo abi a wosesa e wo ho no ne asemo a e wo nipa bebre su ahunu mu ene moa moa aya wo ma wosesa firi baako e ko baako na e firi baako e ko baako e to na asemo a no kure pia enu mu kura e ya no kure wosesa firi baako e ko baako na me ya methodist ni mabeka baptist ho na me ya catholic me be ye say e ya moa bi oh mama mu re firi ni nyina amomra sutre no ho amen e bua e ma ono ani nsuo kristo animpa ai tiase daanu mu me jinu di se oyen kwa sutre a enye da dodo a onya firi ne ho no fofra na eye na enyunyuru na eye na papa na eye na da na eye na som no beye emfishia aduasa miensani na da bia eye de de esne de abesne no me nye da o ka se su kom en ne o da se yanum ensuo yi a chenu nso senia eye kese efa oh Israel said ye dodo eye no enne wo firi enkwa sutre no ho na okobore bore emura afi me kasa afa adom ho ebre kakra de onyankopon adom etie ye wo emra ene mra wo hye ema biaye bi nko a na se woni sa susudua yi anye pa me wo nyamesom susudua se woni no anye pa esese wo wuntumi emba mu ene de ekeka ho nanso onyankopon na madom so ena oje yen enam susudua bi so wo hu embom onyankopon me kasa fa adom ho sesese no se ne aye ekoso no wo no afri ni ho afri susudua yi mu eno anwini Israel enwini hwe oka se na meba abesram bio munhye no so okresam no mu munhye no nso obeso won ahwe na wa besra won bio Israel onwini ewo epukoko no ho woto nsa afra won se wonni nachi amfa mizram ensuo a atata ho no mu se obedi won ho na wa ye nkwa woto nsa afra won se won meyan krofo a wade won ho woni no opue fa epoa awuo no mu epoa awu Epokoko emom opuefa enu mu se wo ko stresso se identity mu ebeba won ani suayefo no a wo bo modern asua won no ntem a twete atwa enka ho oh enu ani de edi o how no eba aye wo mu biara eseyi wo ese anase pe ewo eponu mu faro ani nasrafo wo hunu nipa wo nam nyankoma tumi so e nante enti wo sane won echi ani wo bo modern se wo besua sa wo bra won ka enjira no ho na bra wo ye ye no wo seyi eye hunam emfato ho nipa ebo modern ye sa ebo modern sua biribi afei na ode no ho etoto kristo nipa ho ewo hunam Mimi abarama indiania owo hono enim sa se uba bombe a obehunu nipa owo hono hindufo ene de ekeka ho se wodida enkase so ene nam empentua so na wonam ojamu ede kire de wotumi ye ene enoma etisa eno eye nipa bi honam suaye ewo kwaye no mu ho o yesa ede abafo de amane bosom ehunu sa ewo nyame som abrabo nyinaamu honam suaye se obi ebo modern aye se ofoforo no Ese soba akope ena ewo ho aye sese wo yeti sa sese Yesu Kristo ana oye asem no na afei so nyankopon asem eba wo nchen a ebeye kwan kro no a so nyankopon edi wanim eko obose asase ne so pe setie bia wo hunu nso tank biara ebra wo frase e fa ese no so ewo won akwantuo no mu bra wo tete wo mu no wo hunu se tank biara mu awe ede ma won Na obehunu adekro no abi onyabarama se wufri sa akwantuo yi ase a ede wo ko bo sa ase no so no obehunu apono a watotomu te se sa osenkani kuma no ekaaye no anglican ni no ana se de na oye bia na ade edi kan bunim na sori epamu no hwe emretenten a onya adodo e ma wonya ahom kronkron no na eno ne awieye no na ye na Israel ehunu adekro no abi se enhweso ewo wona kwantuo no mu wo ko bohye asase ne so no na tank ni nyina mu awe ane wona kwantuo ewo sitie mu ede ma ne bohye asem no wo akwantuo no ewo tank no mu ohunu se emu awe afei wo hunu tank no se wontumi emfa won ho entoso ewo akwantuo no mu na se wutu kwan ewo sitie mu ama onyankopon asem a na wo bo modern se wo be ka sei ho na wa ka sei ho a wo be hunu se tank bia ni ewiase a ebebo ano enye kra wo ye ankrankre onyankopon edi wanim ewo kwan a opese odi wanim afi ye hunu ade kro no abi ene na tank no nyina awewe na so kwase no eye no kra ebi bia ade ma onyankopon a obedi ne bohye so ade ama nkofo osebo so odi nia ohia nyina ebema won enti oyesa ebi eni ho no enyina achi no tank ya emu awie odi adwene ho Israel enwinwi ewo sre so ewo wona kwantuo no mu ofre na kwa kandifuo odifuo mosi Obue ekọ efa baabi na obue enkwa asutire bi so onam obotan a wepra no sede ne ma agidifo ensere wo sada yia ekasafa adom hui mede de mfata ekwan a yafa so yaye ekwan a yafa so aboye mbra ye mfata nanso onyankopon ewe dai mu te se eha anopaype edima methodist ni baptist ni presbyterian ni catholic ni eni obia wabue asutire bi so hebrewfo etidumiansa akireye se otese de otie enura ene ene daapim Enti emane ya nokre Yohane etimi ensa imu dunsia se de onyankopon do wiase nie se ode ne doba ekura wo wo no no emaye se obiara obegi no adie no enyira na obenya dankwa na de enti wo ma ne so no eye bebre efise na enipa enwiwi na wo ya bone na wo wo ekeka won na na wo wuwu na ema won bone fache ene ayarisa e de ma won yade na eno ne asutire kro no a wo bue ama yen ene e de ma yen kwagye ene ayarisa no mu ayarisa efise o te se de o tie enura ene ene dapim na ebra obotan no a wonam onyankopon asem bohye no so epra no no ehyeye no ema ensuo krogye a ani tie egugupi enye ensuo a akaifa ko enye efi na mbom onyankopon no a animpa ensuo krogye na egi won a wonum ye no enyina enkwa afi yenim se eno ye no kure efi se yakenkane wo apam dada no mu se sunsum afi na ensese wotwe wopompe woka ho wokɔ asofudie titia bia ekosua senia wode ye adwuma beka kyerɛ wo senia wode eye adwuma ewo ho hwɛ oho eye wo se wunya ho mkonkon no a gidi sɛ nanso enti wo wode ye no kwan sei so nanso wahu wunni ne so enye wo ana wode ho mkonkon ye adwuma ho mkonkon no ana wode wo ye adwuma hwɛ enye wo ana wode ho mkonkon no ye adwuma ho mkonkon no ana wanya wo akyɛde enye ade a wo fa te sɛ sikamoa na wode esensene twedua ano eye sɛ wo gya wo ho mu ama onyankopon na wo yi wo ho afiri kwan mu sɛ de ho mkonkon no ade wo bɛye adwuma wo nhyɛ ne nso ensese wo pompe anase wotwe anase na ensese obi sase afei sen ene yedi ensuo eye adwuma efise na onim senia wodi ye adwuma na sukom di won na onim de wodi no beye na saa ene oberima anase oba tie de emfa ho ene gidie anase asorofeku a owo mu se onyakopon ho sukom ede no a ensese otu mika esane nachi akwa asofudie titia bia te se de onyabarima anglican ni no ye no anase onyabarima british ni no ada no anajo no na esese osan na chi na okobisa senior okko anglican asoro no ho senior odisa achede kese no a wanya no ebe ye adwuma kasa foforo kan ene senior ese se oyese obepam no afiri mu afiri ase no a na sukom ade no enti onyankopon hye no ma eno ane de na ewo ho nyina eye sukom na afei ohye ne ma ense se obia edi wo so obi ka kire wo de faye onyankopon edi ankrankra bia anim ewo kwan a opese wo ye so wo ye ankrankra wo ankasa wo ye onyankopon ne fa bi obia entumi emfa wo gyina bia ena kwan bia ni ho se wo beko obi ho na waka se afei esese me edi yesse ana se esese me edi yesse gabi owura onyankopon edi ye adwuma ewo kwan a opeso se sukom edi wo a wunim ebro so se wo benum ensuo na se sukom di wo anope yi a num ensuo no bi de esese wo ya ne no na onyankopon abɔ kwan edi ama wo sukom no se ema sukom di wo no emenum ono akwa na onyankopon abɔ kwan ama oberima ene oba bia anope yi de ekom ene sukom edi no e bia na nipa bi etete ha onyankwagye da nipa bi etete ha aka kakra bi na wanyankwagye nipa bi no wo ha wo tete ha se asoroma mo pese mo ye de eye nanso mo onum fri tank mu ore nka sa no kreinum enkyere mu da adie ba akopɛ ene se bra befo onyankopon bo hye no na bra asutire no ho na afi obedu jisukom no ano de onum fri asutire yi mu no sukom enne no bio da mo nsa ne so sesei sania oje ne dia oje ensuo yi onam adom so na enya hyehyeye ana se nwoma sua abura odi na sɛm ho adanse ɛyɛ ade a ɛma nkwa dodoɔ sɛn ɛna ɔwɔ ha wonim sɛ wonya nkwa sɛ wofa saa asɛm no ɛne ne nsuo no a wonim sɛ wonya nkwa moma yɛmfa ɛyɛ sɛ ebi a ɛnhyɛsoɔ foforɔ anaasɛ mmienu na afei mebɛwie sesei a ɛsɛ sɛ menya saa apɔtwom no ɛwɔ baabi nanso monhyɛ ne nsomakasa nanso na menkyerɛ sɛ mɛyɛ saa monhwɛ moma yɛmfa no sɛ ɛnhwɛsoɔ nnipa kakraa bi moma yɛmfa ɔbaa no na ɔwɔ jacob abura no ho no a bra wet you. Na obano etho. Na de obano enim nyinaane no. Ene sa abura yi a na obano eba ebesensu. Na sa abura yi ho ena oba yi ehunu. Ye kire ketua bi ewo ho. Oberema bi ena oti ho yi. Judani na obano eye Samaria ni. Eye kura ewo sika. Na yehunu se sa oberema yi Judani eka anwasem bi ekire oba yi. Oka se mami nsuo menom. Obano eka se afei Yanka entiti mu ewe ye mu. Enya papa, sa ubisa me asam tisa. Wa, uye Yudani, na mia, miye Samaria ni.
Oka se, embom,
se unim die, uka satre nu ya. Anka obibi sa mi insio, na mema u insua. Ure masa, ebure yuhu, emenu mu insio. Na ebe ye insua, ebe uroso, ewe mu. Mwensha nensu. Ebra obanu hunu se ye ekyere se eye no kure afei edikan onipa biara betumi aka sa nanso obanu kan se oka se ye sori ewo Jerusalem na ye som ewo bepo yi so oka se ogie afri Judafo mu ye nimdie ye gidie nanso oka se moma menka ade abako enkyere mu ewo ensem etisei enye bepo yi so ana Jerusalem na ebra no eba onipa be som onyankopon ewo honhom mu ene nokure mu na sa ene agya no ehwehwe oka se bofra wukunu bra ha monhwe aha kire sa aha kire asutire kura na oba no egina ho oka se kofra wukunu bra oba no ka se meni kunu bia oka se waka no kure Sir, I say I know you. Any dear Obisa Obano, a bebra cra. Na or can say Kofreukunu. Obano can say Minukunu Biara. Or can say Wakano Kre. Or can say if you say Wawari Ekununum in Num. Now the one in it yes, say no. On Yawodia. Monsieur Sa Obano. Sanya or yes, nonkun. If you sa danumu, a sofono. A sofwa, no, I was sa danumu no. Ehunu at the cronwebi. Sir AC. And or can say, oh no, Eyo Punsam. A dinimu and commodie. And I say, Beelzebub. Sha. Well, unu se na asamuno ashe bo sa. Nanso, asa oba kumano enim kresam nu ye esene asofo nu mu biara. Oba no ka se, owura, ma unu se wo yo difo, ye nya bi ebe ye mfinhia ahanan, efri malaki so. Emom o ka se, ya she oba ko kwan, na ye nim se oba ko ho a, oba, mesaya no. Na se oba, ye ene de oba ye, Yesu ka se, mene Amen. Musa nenso oba anu jani bokiti awa Yakobu ebura no ho etum likako ekuro no mu an ensu a efiri ebura eno a ema ne ho nsuo ahye no ma oba anu hunu se wadi ho adanse pa yie na ono ne saa enkwa sutire no maminyi oba anu enkyere mu oba anu eja eno ebra wo yi no kire se enkwa asem no oba anu eja eno na wa hunu se obutan kro no a opra no ewo ese And I watch this, a woho and pimprino. Mumma minka, so Yankopon Cromwa. Na woho and na a tremu. Ah, the Casabre, a fan horn. Oh, ha and pimprin ya. And Namina, someone in Gentia, Sebiso, and Mom and Nam, Onipanwa, Nimdia, I want to dance yamu, sir, or best ship, a war, and na dear Chemuno, home Cronkrono, a gunna Safoso. On ya, Name ye. Odaswa eye mene emprempren kabia ebrenyina. Afei, ebura no ne de eyirai. Na saa na onipa bia owura onyankopon tumi mu no etie onam hom kronkron mu asubo so asorefe konhyehye no ede eno eyira. Worempɛ mponkyerɛne ene nkotrɛ ene nokomo a etaifa kon no bio ene de eka ho. Wo nom afri asutire a eyɛ foforo ene krogen onyankopon asɛm no a eyɛ foforo edom bia ewo wo kraa mu. Eya de krono to say, Ebra, watch that, sir, a summon, a yano crono. Kasha, Nahunu, sir, and yano cra. A woman, sir, a brano, I am a juma, I am a bresso, a juma ye, Nanso, Munu, and qua a sutreno, a woho, and ya, Jacob, a brano bio, at the Mahomu or nom. There now, Susu, and he said, Sir, one free, sir, a brano moa, ade, Nina bay ye, Nanso, say, and qua sutreno, and Otihono. Afei ye hia enhyehyeye ene ekua ye wo ye wo ebre awieye na onyankopon hyebo ewo awieye ebre yi mu enuoma obeye na ye hunu se ehyema de ama asem no ye ti obarima sani hu odin fo no se osori gina na opo na okase won bibi ebesi ye nya tinka se hom konkon no e bokoko se bibi ebesi hunu se bibi a hyehye yie afa mu fris a hyehye ye no mu na mmra asutire no ho ani owura aye na juma embom sese oni asutire no a edi enhwani mu Yohane etin son nimu aduasa enson ene aduasa ewote Yesu kan wo asese afahye no ase ena edi akire yi ede na okaye se sukom di obi a manom mra menche na omennom ewo nyame sam ho nim diefo no mu pe se sukom edi obi a manom mra menche na omennom na kire sam no aka se ne yam ena enkwa asubontene ebesene afiri ho ena enkwa sutire no wo eno ani asutire enipa apo ene didi wuye nti apo enkwa sutire no moma menye mu enkyere no ono medie na miwie ono medie ani saa asutire no a agi hega enkwa ene abofra no ebra na wariwu ewo esre no so didi sa ono ani saa obotan no wo Isaiah eti aduasa miwu no ono ani saa Time one, a war or breath for assassin. So, on only Huntabiano, a war, a humbrim, Sakaria, a tea, Timmy and Sa, on any a sutra, a bue, a war, David Free, Edema Bonnie, Megidisa, or yes, sir, Uniniana. Wo enyom eti ediasensia yimu enkron ono ani David enkwa asutire ono ani David ensua eho jo ani adidibia eya from ono ani ensua ewo ensua ho edema David wo Genesis eti dunson ono ni Abraham nufu a eyen El Shaddai nanso ebra na ne nkwa afiri ne mu no na odasuara onyankopon eka ase obarima wadi mfinhia oha ebeye den na bibi ye ebeye ho manyini meyire anyini ebeye den na saa no ma yinom aye ho oka ase mene El Shaddai afi eye ono ena Shaddai eye nufu ena Shaddai eye doduo kabia a yekire mini nufu tabraba nyankopon se se abofra wo pre na wo yanre na hoden afri ni ho kire ne maami akukum na onya na hoden ebio kure enya no nko a ebra o nese no no ore mprebio se otuane maami nufu ano a na wa me ebra na onya na hoden na onipa bia obefa onyankofon boshe ewo na kuma mu se boshe no eye modia ene momma dodo a owo akirikiri dodo a ewurade ye nyankopon ebefre won enyina na kire sa na enya wa hoden ebio abofra wo pre gidi eye akirifo no dia ekoma gidi ni amen sem twerfo bitumi adwene anyom bebre ho a amen sem twerfo enya ma yen emu baako ewo ho a okas ebre bi ono sutre bi wo ho a emoja ayano ma otwifiri Emmanuel entinimu se adeboniyefo ekoto ensuyire no ase a oyi won afobuo enkika ye nyina sa kromfo no ana owuo mu ani gye se ohwe sa asutre no ewo ne damu eho ena ebia me ewo mu se me boni ete se ono wa hohoro me boni nyina afri ho na ifri bra menam gidie so ehunu saa asua no etene ema wapura kuro ogie do no ene masemti na ebeye osise mewuo medie ono ene asam no ensuo ntiti mu eno ena etete ufri bibia ene na asam ebo ebra ho eno ene asutri a megidi se oye ani owura eno eye ensuo no ena etete me efri ebura nipa aye ho ade me call enkwa asutri no ho oh adamfo betumi obetumi akoso na wakoso eno ma oye ede mayen ono ene alpha omega ono ne ahyase ono ene awiye ono ene de na owo ho na oba ono ene David nhini ene na sini ono ene ade kyan soroma ono ene made nyina na onya berma onya ba se unya wanum african kitu ayi a enipa aye no mu won kwa nyina ade nti ene anope won po sa tank no na won ma asutire yi ho
With your head bowed.
bra wasi utra si min susu ye de
akoro buchi
anu anim frɛ
du
do sen ena sei sei me me ho epopo me me na me mamu achere dodo e maami etwitwa me nkran sam no so esinesini nanso me gidi se konkronkron no pese munya de me kire hwɛ bibia ni ho a ehu hia ene dai esinese oni onyankopon entembe ye kama hwɛ ye adidie mu de tie bia de tie bia ewrade ewo ha afei mate saa prekopɛ ewo mabrabo mu efi saa ebre
now how all of you here not how many all of you here that wants to drink
afei se munyina mo ha enye dodo se munyina mo ha amopese monum free eno mu so original ho sima e ma mpaye nyankopon enhyiramu ewrade enhyiramu afei dodo se ene wo ha ogyina ha sese ya na wobeka se ye nam ensa yamaso etisei onyankopon brame so hyemema menom emfiri asutire yi mu na menye de eye nko a embom me mepese odi me bone eche me mepese ohohoro me bone efiri me ho na ma me efiri ene de eye hwe me
is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's name. And sinners plunged beneath the flood look
afi se wa uye kristo ni gidini waji kristo atum se waje nkwa nanso unyanye afi se unye ya asutire ni nie ba ko pa minim no ani sa asutire a ifri Emmanuel intini mu no afi na se mumududo a mo wa ha no ti se de na me kasa adanu anajo efa okodi ekuma bia na oni nkokoma ene nam osan adi ho na onim hwe jise nkokoma no nanso na onim se biribi ewo ne ho a eye sononko efiri nkokoma no na afi ne maame ebe hwehwe no ene otiamu efiri soro na eye okodi efre hwe na esese oyo okode e wo mfitiase no anya saa anka onte saa ofre no hwe ono na esese biribi wo ho a wakanyan no anya saa entumi emma enkwa na se aba no onyankopon asem no e wo mu a homkronkron no e wo ha se obekanyan no na ode no aba aniso ama wo kan dodo sen na wo wa ha wonya honkronkron mu asubo wo be ma monsa so ana e ha nyina ba bia dinukurepa se wonya honkronkron no a na wo pese wonya ma wonsa so ba bia ra wo wo no koso ema wonsa so ebre kakra afi pese mugina na mo hwe won pese mudi monsa egu won so mugiri se sese a honkronkron no ebe hye obi a ope no ema afi munnyine aduane no a ewo biaye a onua aduane no ho momma yennyine aduane a ewo hai eho yei ene obaako no yei ene enkwa hwe yei ne enkwa afi monnane mo ho mu bia na momfa monsa engu mo ho mo so na wode wonsa egu won so
afi
pese
ebo mpaye
ma sa obi pa no a wonsa afi monnwene se mobepuro monnwene bibia ho dwene ho sese ya honkronkron no ha se obehye ankrankre bia ema bi wa koma mu to ebura mu ensuo ni nyina agu na ka se o enko asutire bra me mu Shamima, oh, Eradi Yankopon, what do I am ye? Anyway, whom Mobro? Eradi Yesu, Sa a Sutra and Sadano, a bomb paye on Yankopon, Sir Obeshaw, Mubiara and Mat, Mahon Kunkuno and Saneha. Bumpire on Yankopon, said Yenre Ebe Fribi Bia. Now, Hom Kunkuno Ebe Sunny, our Yen Temps, say ya. Now, what my Yensa and Quensunu Qua, a Fribe Bia. Yamayan on Yankopon, a bra empire, and a young gusui. Now, a dear fray, a radi, Yenimsa, and no Ayawa Nimpa. Unyankuma enimpa ye pese ye ba asutire no ho ye penu kwa ho mkonkon mu asubokan no ewade sa nipa yinom e bompa ye agye no ye bompa ye se ebre papa yi se se ya odi onyankopon ayam ye ebe hye won ma yamayen o onyankopon tie won mpa ye na bravo nipa dia so ma onyankopon tumi Any home crono, Emra won so. Yamaye Unyankopon. Oh, Senia Dawase, Emma a home, Emma or soon Yankopon, two forno and impa, Ujayan tem. A yabre ya, a rade, my Edianini, a rade, Yapediani, a few did you pronounce, my Edianini, a rade, say ya, my home crunkro and Nisadiani, away and a brabum. So come and come at the end cry and warn, said ya, Okaya, and no more entrance your moon, best year and sure a good as a peso. Ma emramu erade ma wasam enadi ewo woma akumemu ensua agu asase pese den denso
Eternal God hear the prayer of your servant and give unto us that blessing
Da nyankopon tie wakwa mpaye na fasa enhira no emma ye Amen Munkoswara enyinu ayesese Monsieur Home, Kronkun, Awaha, Sayon San Ankanoa, now a young fool.
How I love Jesus. Lovest thou me?
Put on me, Esne, ye nom.
Love Jesus because he first loved me.
Aye ye enka o Nyankopon.
Oh, how I love you.
And then, so basa bre ye.
Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. I'll never forsake. Is to me the counselor, prince of peace, mighty God in me. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, what call is my redeemer? Redeemer.
Oh, my young no, and man is
wonderful, wonderful, Jesus is. Mighty God, yeah, oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, great.
Mwa mwa sa atinkani nyina nka amen oh hallelujah mi hunu nipa no mu bi sa wari wura mu sese wade hom kronkron no
I once was lost now I'm found Free from condemnation, Jesus gives liberty and a full salvation. saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise,
praise, praise, praise, praise, praise, praise, praise, praise. Modono, oh, Wangwa, aye ye nkasa asutire no a emoja aya ne mano ba bia adebonyafo ahwire enipa huhu nyina afo buo nyina na wadi wo ho ewo ni mu. Hallelujah. Oh me eye nwanwa pa yi afi ebra aye to enu bio poma ye Methodist for, Baptist for, Catholic for, Presbyterian for, nyina de ye bia ye to nyum ye onwanwa Yesu eye mame muma ye nane ye ho na ye nchia ofufro ensem ye nya enyum dada no mu bi munim me eno ene de mepe momra moma ye nto no sese ya ebra yere ye yere ye.
Oh, wonderful. That's right. Oh, counselor. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Sir Kronkron, look, I said, your mom, Paye, Emma, Wana, would it to me? Yes, Ro, Eja. Ye jina ewo enibre so e de ama ye ma yi kandifo ye ma mpani e bia na onim ye da ewrade nanso wo de wonim ebo mpa ye ma onu aberma Johnson said ye okase oye gidini ewo mu no na eja akomaya de yate se ache no ebo mpa ye onyankopon jane nkwa e ma ye ye wo oman a asenkesie mu sese ya de etie bia na ma wo honhom ensane ne so ewrade na sese ya wo ayare sabia ana se ba biara owo no na ma wo honhom kronkron ensane e wo sa wo ta read ayare sabia ne so na enka ne nipa dua enya ne nkwa emayen ewrade onipa no e wo ensha ase enhye pi esne de ye tiase enti ye bom paye onyankopon se agidifo ene se yeye oman yi ne fa bi ye bom paye emayen kandifo se obema no enkwa tenten e wo sa edon kesie yi mu e wo Yesu Kristo din mu. Amen.